This is Wola Dennis Aluho with a song to praise His Excellency Yoweri Museveni.
Twagala tukwebaze nnyo His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni kunkulakulanya gy'olese wano mu Uganda. Kakati we tulaba tulina lugudo, tulina feri, byonna byokoze. We tulaba corona we yajja wakola bingi, eddagala wanoonya okuva wala. Twagala tukwebaze si ekyo kyokka, wakola bingi we tulaba. Mabega konyi we yajjanga etutawanya ku nsi yaffe eno ya Uganda, walwanira ddembe mu Uganda. Nekati china dembe mu Uganda abana je bali basoma business etambula byonna byokoze ekirala chokoze His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni wakuira obuwuka eyali ezze ngeri ebintu bye twalima ku nnimiro ku lwekyo twagala tukwebaze lwakuba byokoze esinga mu ngeri presidensi ndala gye bakoze yaabwe eyo wakola bingi twagala tukwebaze tukwebaza nyonyonyonyo Katonda akukume owangale webale.
Don't worry about me.